Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Wapi kamweso, wapi kamweso, wapi kamweso.
Ingoma nimefanya maboy na madiva. Upendo spende wezi avoid ama niga. Kimpatia mboka siku enjoy na maliza. Mazeni omolo jona mjoy wa Hadija. Na mina need to prove no point for the media. Go ahead and light a joint for this feature. Riders kuta puta coins ni mamita. Na bank tinka si wa boy ni Anita.
Kanaro wame nebadeka jina Sonko. Kogalo masi vili gimi ndio na control. Odi dance itambui street ya zonto. Na tambla itashikwa aje bila ukonko.
Na kila nkichunisha debe wana turn face. Tadhani wamo na manjege ama sansei. Niko zabi juu ya bebe na machampes. Haters na pay a headache vile na run place.
Nasema minda kitwari yogopa ikambi my crew. Kazi yetu ni kushinda nkubari. Cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa ghetto. Majengo hadi Soweto. Kana shika leo mbaka kesho. Mr. Tumbla wapi kamweso. Kamweso.
Wapi kamweso.
Wapi kamweso.
You dino kwonko can speak another lingo and I make it look simple. Imagine this shit just living it up. I got many flaws, let me switch it up. Umeshtuka misikai eh, na kizungwa kiwalai. Ni mwisho wa mwezi na jidai. Dona kunywa chupa, si kunywi ndivai. Do shere tunapiga place ya nguvu. Mali pombe na saviwa na tunjugu. Akiana ni leo nikishika mutu. My chick atenda kuku. Lamba chupo kilamba mutu. Tupa luga kamata mutu. Chuma mzuri ya inaga kutu.
Eyo kongwa buroga watu.
I keep it 100. Me and OG, we blowing this money. Yeah, you know we run the streets. You know we killing this shit. Level up.
I say, mami, daki, tuari, yoga, pai, gambi, my crew. Kazi, yetu, ni kushinda, nkupari, kushisma.